abakulire benjigiriza n'ebyobulamu mu munisipaali ya Kira balabudde okuggala amasomero gonna aganaajeemera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu ku nsonga ez'okutangira wamu n'okwakwekuuma ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Eggulo amasomero gaggudewo mu butongole mu lusoma olw'okubiri mwaka 2026. Michael Ssenkusinga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Kira munisipaalite mu kwogerako n'omusasi waffe alaze okutya nti singa amasomero tegagezaako okuteekawo embeera ey'okwewalamu ekirwadde kino, gavumenti eyinza okwalizibwa okutaataaganya olusoma olw'okubiri kubanga obulamu ate bwe businga obukulu.
Kino tukikoze olw'okwewala ng'embeera eyaliwo mu COVID, tetwagala ministry calendar, academic calendar kutaataaganya nti ate tugamba nti amasomero gaggalawo, so twagala okulaba tulaba bwe tutangira ekirwadde ekyo. Era mbadde very clear eri abakulu b'amasomero nti essomero lyonna erinaagaana okumplayinga ne SOPs tetujja kubeera na option yonna okujjako okuliggala, kuba tetujja kukkiriza kirwadde kino kutambulira mu baana oba kulaba ate oba omukulembeze w'eggwanga okugamba nti atuggalawo.